That is Nathan, that's my baby.
Yeah.
Four.
Star very young.
Four life, man.
6-4 life.
Never take for shot. So listen and name in a play name sunny. Vigila wajinga sense voto sinamo. Come to drill ni big city nani. Atuwa bisho bose tunaplay tunamo. Usiulize nani mina play ni msani. Bijila wajinga sense voto sinamo. Come to drill ni big city nani. Atuwa bisho bose tunaplay tunamo.
Huku kwetu giza totoro. Okunisoma ujua kodoro. Life tutaisha some of it. Tula bashua nothing to lose. TikTok twa run na masa. Bestie chamalawa. Bogi mitandaoni tukipata tunakusa. Bogi mitandaoni tukipata tunakusa.
Funguwa jicho uone mbele lakini usione gere. Itaje ujute na leo na mwadha mchele. Funguwa akili yako mtoto acha kupagawa. Zinguwa ujute kichwa changu kiko sawa. Nakula hizi dawa na ni Mungu ndo anagawa. Dumani na power. Geto kwa majizi niko nao niko busy. Sitaki kuless, I have to be crazy. Usiulize nani mimi na play ni msanii. Bichila wajinga sezi voto sinamu. Come to drill ni big city nani. Atu wabisho bose tunaplay tunamu. Usiulize nani mina play ni msani. Bichila wajinga sezi voto sinamu. Come to drill ni big city nani. Atu wabisho bose tunaplay tunamu.
Play tunamu vuoni sasa tupo oni. Watoto walizani hii game ya kibladi. Cheki play tunamu vato kubishazi. Pilika pilika mchaka mchaka kwenye kazi. Sasa ujifanye huni jui siku jui. Kusu 6-4 ndio namba ya madu. Natamba pande zako pande zangu husu mpui. Sasa ujifanya simba lama simba haujui. Siti chiki si chikiki kwa ni vipi. Swalipi kwenye mziki miespendi kiki. Stamaniki similiki ndani hata pisi. Sanga hiki senda fii kusu dabu kiki yeah. Kusu hizi flow nazifanya kila siku. Play tunamuva tu ogopi majukumu. Mimi ndio king AK mbwa mwitu. Sasa ujifanya crazy tukuchome na mapisu yeah. Fuck fuck wezi fananisha yani black black. Sula zinatisha yani pack pack. Wana wanatisha yani spark spark. Mademo wanalika ya yeah. Siewa kita life yetu waijua. Domana kila siku tunaomba kwanza dua. Kitambo sina kitu kwa kitanka jifua. Nikajitumu kwa kitanka jitutumua. Wala sina muda wakudisi hizi track. Play tunamove bado nipo kwa kizazi. Watoto wana copy faces angu za kilaki. Hata wakidisi hii track bada wanipati. Hata mkifosi miaka mia bado nipo juu. Mana panchi zangu zimetoka zipo true.
Usiulize nani mina play ni msani. Bichila wajinga sezi voto sinamu. Come to drill ni big city nani. Atu wabisho bose tunaplay tunamu. Usiulize nani mina play ni msani. Bichila wajinga sezi voto sinamu. Come to drill ni big city nani. Atu wabisho bose tunaplay tunamu.